staki ya ganji, staki sifani. Staki, staki nyama kasi mbuzi. Venye nimeshona nimetumia lil uzi. Calories, nezo. Kidunia wana claim aku sick, that's wanajivunia hey dear. Beat iki drop in a beat hadi fear. Kauna die feature, mapicha lipia. Just kidding though. Musha mada kunyesha nimekili flow. Nimekili ego, wana wa ingo. Nikona renda kuna venye nitaka single. Chunga ho bro, wengi wana kashimo. Kisha chimbo wana kutoka tukijeli imo. Chaka chambungu ni shanti name. Ngoma ni kali shanti name. Kuruma, zogo we ni kwame. Lewa tuliza hithi kanye. Nina taki ya nani? Taki taki ya kuteka kina nani? Taki ya kuchezesho na majirani? Takia ni takia ganji, taki sifani.
Sikopi mkanga, weka sigino. Weka sigino.
Nikona takia kimama kinono kikona haria. Haria yake na kereya sikona makeria. Sheria ni ati nitoke nikitaka eni ya eni wet koma area. Eri yet koma heni a. Maani za nini nani makasiriko. Kaunataka mami kuja maliniko. Kiko kikoro ndo tuanze makiko. Kidogo kondiko kwa godoro ya kiko.
Chaka chambungu ni shanti name. Ngoma ni kali shanti name. Kuruma zogo we ni kwame. Lewa tuliza hithi kanye. Nina takia nani? Takia kuteka kina nani? Takia kuchezesho na majirani? Takia ni takia ganji, taki sifani.
Kazi kwa daily mukwanga na doka. Msupa ni keki mumu ita sinyor Mona Lisa. Roisha jipa nikimlisha mboko of course you weaker. Hey, muzi ndo rende 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 kuchana. Mziki ni genze na imeshinda ya jana. Mfuko imeshona mtu tatu ni chama. Situmekuja na njama mita moja alama. Kazi kuganga kazi hapa kuroga. Zangu zimenata nina igwe imeshona. Shika uyo dada na ukikosa na bonya. Ati mbuzi ndo rende 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 oko.
Chaka chambungu ni shanti name. Ngoma ni kali shanti name. Kuruma zogo we ni kwame. Lewa tuliza hithi kanye. Nina takia nani? Takia kuteka kina nani? Takia kuchezesho na majirani? Takia ni takia ganji, taki sifani.
Kid on the track.